twende sasa. Sikia uchamu, Ricky Melodies and the Melodies Band. Zegede, ah zegede, zegede, ah zegede. Sikia uchamu.
Kumepambazuka vyema siku jema twaiona, siku tulioisubiri, Mola katuwezesha leo tumeiona.
Twende sasa,
ndoa wa majaliwa na leo imeshatimia.
Sikia uchamu.
Baba Samueli, Mama Elizabeti, Black and Charity, Yunanda Balani, hata kaka Steve na kaka Evansi, mpeni kwa heri, Charity si wenu tena. Baba Chibu na mama yetu Uchi, okereni Charity, dem kazamana. Dada Furaha, Zawadi na Mishi, hata na Shaleti wamepata wifi. Kaka Alexi na kaka Edi, Mama Zuriel pia na Sali, na ati mwaka wataradi zao. Kaishi vya mala ni na Charity.